Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu buhanga bw'ibyuma ndi kumwe na Peter Handley. Alois Bigirimana ni urimo kumfasha kuyobora iki kiganiro muri studio ya 7 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edir Rwema, bahaye ikaze mu kiganiro muri saka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 narimaze kubabwira. Muri kumwe nanjye Edir Rwema, mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ikaze mu kiganiro muri isanga. Ikiganiro cya none twakihariye intasho zanyu muri iyi minsi turimo kwinjira mu minsi mikuru isoza umwaka. Aho muri hose mudusange ku rubuga rwacu rwa Facebook, muhadusigire telefoni zanyu, mwifurize abanyu iminsi mikuru myiza. Uyu munsi ahanini turibanda ku munsi wa Noheli, umunsi abakristo hirya no hino ku isi bizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Kuri telefoni rero reka duhere kuri Jean Baptiste wiriwe neza.
Niwe nyakwigira Imana.
Uri hehe Jean Baptiste?
Ndi hano mu Burundi mu provinsi ya Kirundo muri komini ya Kumberango.
Ni amahoro
no kuri turashimira Imana.
Yego, hasigaye amasaha make cyane kugira ngo twinjire mu minsi mikuru ya Noheli no gusoza umwaka. Uyu mwanya turawuguhaye, nawe gerageza wifurize abavandimwe n'inshuti umunsi mwiza.
Ndagushimiye cyane Edirwema kubwira ko dutari kumara akanya. Reka ntangurire ku muryango wanjye nyine, zewe kuri madame wanjye Kudayi Elizabeth. Ibibondo byacu niyo nsaba Jean Marie Claude, umuryango wiwe wose. Marine Beatrice Manirabarutana, umuryango wiwe wose. Bienvenida Rukundi, umuryango wiwe wose. Natahije kandi Nyantonge, natahije kandi Jeanne d'Arc Ntirenganya, umukobwa yatanzwe n'umuryango we wose. Natahije kandi umukobwa wanjye yarayibarutse.
Urakoze cyane kuri izo ntasho zawe. Dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika, ariko mbere yuko dusezerana, uyu iyi minsi mikuru isanze ibintu bihagaze gute ahuri, cyane cyane ko bakunze kuvuga ko mu gihe cy'iminsi mikuru ibicuruzwa ibeyirizamuka, aho ngaho mu kirundo byifashe gute?
Reka muntu w'Imana yagoye hano, ibeyi y'ibiryo yaduze rwose cyane, dore yaduze cyane kandi turi mu isaruro ry'ibishyimbo. Yaje ko tubasarura, ariko imvura itumereye nabi cyane, ikorohereza kugutuma dusarura imvura inyagira itetereza ngo twandurura. Reka imvura yatwiciye imyaka, nta mahoro sinegata, ntabwo tuzoyirya neza nk'uko twaba.
Ariko ibyo ari byo byose akanyama ntabwo kazabura kumeza. Akanyama ntikazabura ku meza, uza kubita ibipfunsi hirya no hino kaboneka.
Sabe?
Ngira ngo ntabwo urimo kutwumva neza, ariko reka tuzamura akaziki gatoya hanyuma tugaruke twakira abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Umuziki ahanini twahariye iyi minsi mikuru ya Noheli. Wonderful Christmas time, indirimbo y'umuhanzi Kelly Rowland, ni indirimbo yahariwe iyi minsi mikuru ya Noheli no gusoza umwaka. Kuri telefoni twababwiye ko turimo kwakira abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira ubutumwa cyangwa se intasho bageza ku bavandimwe n'inshuti. Kuri telefoni dufite Jeremy. Jeremy, wiriwe neza?
Amahoro.
Uri hehe?
Ndi mucara ariko nkabamvuka mu Rumonde.
Aho ni mu gihugu cy'u Burundi?
Yego.
Iminsi mikuru muyiteguye gute, byifashe gute aho ngaho mu cyarama?
Ya iminsi mikuru kibona hitanzwe kuko tubona menge n'ibyose byarabaye nabi. Kare umuntu yagura akanyama agafunga hamwe n'umuryango, ariko byarabaye nabi, byarazimbye rwose. Agapimusi umuntu yafata ntikakiboneka, agafana karaduzibe, yumva n'ikibazo tukafa. Ni ukuvuga yuko umunsi mukuru wa Noheli n'umwaka mushasha kibona ibisanzwe umenga n'amaganya gusa.
Hanyuma duhe nk'urugero, ubundi ikiro cyaguraga gute cy'inyama ubungubu kigeze kurangaye?
Ya ikiro cy'inyama burya kare cyagurwa ibihumbi 8 ariko ubu kigurwa 12. Fanta dufate fanta yagurwa 175 800 rugubi igihumbi. Ni ukuvuga yuko umuceri nawo nk'ikiro kare cyangwa 2005 ubu kigeze ku 2400.
Birahenze cyane.
Birarenze rwose, birahenze. Urumva n'uwajya ubugari ikiro kigurwa ubu kigurwa 2500.
Nubwo ibintu bigoye Jeremy, ariko ijwi rya Amerika tubahaye umwanya kugira ngo mugerageze mwifurize abavandimwe banyu n'inshuti umunsi mukuru mwiza. Wasuhuza cyangwa se wakwifuriza nk'abatanu mu magambo make cyane?
Nkabangombye cyambe nambe kwifuriza umunsi mukuru wa Noheli umutambutanyi wanjye ari mu Rumonde, Mishime Dakine. No,
turakumva, komeza.
N'umubyeyi wanjye Rurato Dansi na mama yitwa Fitoyi Krotiride na bene wacu bose n'abagenzi. N'abagenzi Fita, sinzi uko banabyumva iyo boba bari bose.
Kubyumva wenda biragoye, ariko icyangombwa ni uko ubafite ku mutima ukaba ubatahije.
Ego, nta ndayifuriza umwaka mushasha na Noheli nziza.
Urakoze cyane Jeremy Mucyarama, akaziki gatoya hanyuma tugaruke twakira abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika.
Okay, merci.
Last Christmas nkuko nari mbibabwiye ni indirimbo zirimo kudushira mu mwuka wo gusoza umwaka ndetse no kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli umunsi w'abakristo hirya no hino kwisi bizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi bijwi rya Amerika. Sam wiriwe neza. Uranyumva Sam?
Ndakumva neza.
Uri hehe?
Tuvugana ndi Nyabugogo Kigali mu Rwanda.
Nyabugogo muri iyi minsi mikuru haba hashyushye cyane ubu byifashe gute?
Nyabugogo uko ngende twabona ndimo ndabona abantu ari benshi cyane imodoka zirimo ziragenda ari abantu n'uruvunga nzoka ariko kubera abanyeshuri barimo barataha kubona imodoka ziva mu mujyi zijya mu ntara ni ibintu bigoye cyane.
Abanyeshuri barataha, hari n'abava muri Kigali bajya mu ntara kugira ngo basangire iminsi mikuru n'abavandimwe babo. Hanyuma se ubusanzwe mukanya navuganaga n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bari mu gihugu cy'u Burundi bambwira ko muri iki gihe cy'isoza ry'umwaka ibintu birahenze cyane, aho i Kigali mu Rwanda aho byifashe gute?
Ano Kigali mu Rwanda ibintu birahenze, bimaze iminsi binahenze, ntabwo bihenze uyu munsi, tutamaze iminsi bihenze, aho ibintu by'ibishyimbo byarahenze, umuceri warahenze, inyama zo bamwe barazibagiwe cyane.
Hanyuma rero tuguhaye akanya kugira ngo ugire intashyo ugeza ku bavandimwe n'inshuti zawe mu masegonda make cyane.
Ndifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire ababyeyi banjye bari mu karere ka Gicumbi, mama na papa. Ndifuriza Noheli nziza umukunzi wanjye bita Kizine. Ndifuriza Noheli nziza murumuna wanjye bita Duka Cyosire. Nanifuriza Noheli nziza n'abantu bose twigana muri IPRC Kicukiro.
Urakoze cyane Sam, uri Nyabugogo mu Rwanda. Ugire umunsi mwiza wa Noheli no gusoza neza umwaka.
Urakoze cyane namwe, Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.
Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga. Uyu munsi ikiganiro cya none tukaba twagihariye mwebwe abakunzi b'Ijwi rya Amerika, mu gihe turimo kwinjira mu minsi mikuru isoza umwaka, kugira ngo mwifurize abavandimwe n'inshuti zanyu Noheli nziza n'umwaka mwiza. Kuri telefone dufite Oze wiriwe neza. Oze, uranyumva?
Yego, ndimo ndabumva.
Uri hehe?
Mperereye mu mujyi wa Kigali.
Kigali Kimihurura ni amahoro?
Ni amahoro, turashima Imana, nta kibazo.
Iminsi muyiteguye gute?
Iminsi tuyiteguye neza, turimo turitegura ivuka rya Yesu Kristo, nta kibazo. Abantu hirya no hino urabona ko bameze neza, bose barishimye. N'amadekorasiyo hirya no hino ku mihanda, rwose urabona ko nta kibazo muri Kigali.
Kandi uyu mwaka iminsi mikuru igiye no kuba hatari ibibazo bijyanye n'akato katewe na COVID-19 nk'uko byari bimeze imyaka ibiri ishize. Ubu ngubu agashya muri Kigali ni agaki?
Urebye mu bitandukanye biri hagati y'umwaka 2021 na 2022, rwose abantu barishimye. Ntaka iyo ugiye mu mujyi wa Kigali hagati, ubona ko abantu ari uruvunganzoka, barimo baragura ibintu byo kwizihiza iminsi mikuru, indabyo, ibiti byo kudekora, urabona ko hari imitandukaniro rwose, cyane cyane rwose.
Hanyuma
ibyishimo ku bantu bose.
Sam tuvuganye ari Nyabugogo, ambwiye ko ibintu bihenze cyane muri iki gihe, ku buryo kubona akanyama abantu bazashyira ku meza ku munsi wa Noheli cyangwa se no ku munsi mukuru w'ubunani ngo ntibyoroshye. Kuri wowe, wowe ubona ibintu bihagaze gute?
Muri bitanga amezi ashize yo ibiciro byarazamutse ku masoko, haba ku bijyanye n'ibicuruzwa byo mu mabotike atandukanye. Ariko nubwo byabashe ku hari abantu byabashe kwa kutiyakira neza, ubwo abantu bamaze kumenyera ibiciro ku buryo nta kibazo. Ndabona umunsi mukuru uzagenda neza, ubushobozi bwiwe aziyakira uko ashoboye. Iki ni ukwihanikisha ukajya avoka mu buryo udashoboye ariko ku bushobozi bwa buri muntu ibi neza ku mwaka azawusoza neza kandi mu byishimo.
Icyo uvuze ni ingenzi cyane, buri muntu akagerageza kubaho mu bushobozi bwe ni ikintu
cyiza. Mu bushobozi bwe yego.
Murakoze cyane. Hanyuma rero tuguhaye akanya kugira ngo ugire abavandimwe n'inshuti wifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.
Murakoze cyane. Mbere na mbere Noheli nziza n'umwaka mushya muhire abakozi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika, babashije gutekereza ku Banyarwanda muri rusange ndetse n'abategetsi muri rusange. Ndifuriza Noheli nziza umuryango wanjye wanjye Hirwa Sandrine turi kumwe muri Kigali ndetse n'abana banjye. Ndifuriza Noheli nziza umuryango wanjye uherereye mu karere ka Ngoma, umuryango wanjye uherereye mu karere ka Karongi. Ndifuriza Noheli nziza databukwe n'amabukwe baherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Nifuza Noheli nziza abakozi twagiye dukorana ahantu hatandukanye, abaherereye mu karere ka Karongi mu murenge wa Rubengera, abaherereye mu karere ka Karongi mu murenge wa Gishita bose, ndetse nifuza Noheli nziza igihugu muri rusange babashije kudutekerezaho. Kandi mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2023 bazawinjiramo neza kandi tuwinjiranamo ingamba nshyashya.
Oze ndagushimiye cyane, kandi nawe uzagire umunsi mwiza wa Noheli no gusoza neza umwaka. Urakoze cyane.
Murakoze cyane.
Oze rero yarabivuze ko yifuriza abakozi b'ijwi rya Amerika umwaka mwiza na Noheli nziza. Ngira ngo nanjye muri aka kanya nifurize bagenzi banjye dukorana hirya no hino ku isi, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, muri Kivu y'Epfo ndetse no muri Kivu ya Ruguru, abari mu Rwanda, abari muri Tanzania, abari muri Kenya, abari mu Bwongereza, n'abandi dukorana ahangaha ku biro bikuru by'ijwi rya Amerika, bose tubifurije umunsi mwiza wa Noheli n'umwaka mushya muhire, ndetse tunifuriza umunsi mwiza abo bose bagiye badufasha kugira ngo dushobore kubagezaho amakuru n'ibiganiro twabagejejeho uyu mwaka wose. Kuri telefoni mfite kandi Marcel Wiriwe Neza. Wiriwe Marcel?
Yego.
Uri hehe?
Ni Kigali mu Rwanda nk'ibisanzwe.
Nk'ibisanzwe ntabwo ujya winyabye ahandi?
Urumva iyo n'inyabije ariko nkagaruka, ntabwo uburyo umuntu avuga ngo yahinduye.
Mu rugo ni Kigali.
Yego.
Kigali se muri iyi minsi mikuru kuri wowe urabona ibintu bihagaze gute?
Muri rusange nk'uko umuvandimwe wari uvuye havuze ati kwiyakira buri wese mu rugero rwe, Kigali naho ni ibisanzwe nta cyahindutse. Ariko bitewe n'amikoro ya buri wese naho ahahira, hari abo ibiciro byazamutse ariko hari n'abo bitazamutse, kuko usanga nk'abantu bakoresha ibicuruzwa byo mu ma supermarket nta kidasanzwe kigeze kibaho, nta biciro byazamutse cyane keretse umuceri wa basmati niwo wiyongeyeho 500, ubu ngubu ikiro kigeze ku 300. Niwo wiyongeyeho amafaranga 500, cyari gisanzwe kigura 2500, naho ibindi byose ni ibisanzwe. Cyo kuri ikindi cyazamutse cyane ni olive oil, ubu nayo igeze kuri 16 litiro imwe.
Ayo ni amavuta yo gutekesha.
Ni amavuta yo gutekesha, ariko mbere gatoya ya COVID yari muri za 12, urukumva ko iyi myaka ibiri yaduze cyane kubera n'ibibazo by'intambara y'Uburusiya na Ukraine, naho ibindi muri rusange ni ibisanzwe.
Kigali se muri iki gihe cyo gusoza umwaka ubusanzwe usibye ibyo by'ibiciro mu mijyi itandukanye hirya no hino hano muri Amerika, usanga bahatatse bashyizeho ibiti byaka abantu amazu yabo bayashyizeho amatara atandukanye, muri Kigali duhe nk'ishusho y'uko ibintu bigaragarira umuntu uhatembera cyangwa se wagenda nko mu ijoro?
Murakoze cyane. Ubu ngira ngo Kigali nta muntu uri kwifuza kujya kuryama. Ni umwe mu mijyi ikeye itatse neza, wenda niza kuva ku murongo ndaza kubama amwe mu mafoto dufite ahantu hazwi cyane harimbishijwe mu mihanda ya kaburimbo, mu kuma hoteli ku tubari tuzwi ahantu mu masangano y'imihanda ubu ntushobora gutandukanya rompwe n'ijuru ntushobora gutandukanya kuri hoteli n'umuhanda ntushobora gutandukanya doko no kuvuga ngo nuko batacana amatara yo ku mihanda asanzwe ubu Kigali irasa neza cyane abazi Kigali ugeze nka convention center ku mugoroba ukagera kuri rompwe yo mu mujyi ukaza ugafata hano ku gisimenti ukaza Kimironko mbese kuva ku kibuga cy'indege kugira amahoteli atandukanye akomeye asanzwe yakira abashyitsi ni ahantu habereye ijisho hasa neza ku buryo bugaragara cyane
urakoze Marcel kuba uduhaye ishusho yuko Kigali yifashe ariko mbere yuko nkurekura reka tuguhe umwanya nawe wifurize abavandimwe n'inshuti zawe iminsi mikuru myiza
murakoze mbere na mbere mbanje kwifuriza Noheli nziza imfura yanjye mwana wanjye w'imfura yitwa Twagira Yezu Joy na Justin ndamwifuriza Noheli nziza mushimira no kumusaruro w'amanota yakuye ku ishuri ndetse na murumuna we Twagira Yezu Georgette Blessing nawe ndamwifuriza Noheli nziza birumvikana ubwo na mama wiwe umuryango nashatsemo ni mugari asanzwe banje bagariwe na Ziraza na Emmanuel umuryango mvukamo papa abavandimwe wanjye tuvukana by'umwihariko ndashaka kwifuriza Noheli nziza Bwana Thomas Kamili ndi mukora naho ngawe
ndamubwira
nifurije Noheli nziza rwose ndifuriza Noheli nziza umuvandimwe wanjye Sibire Muvunyi aherere mu karere ka Kayonza so abantu benshi duhurira ku mbuga nkoranyambaga abarundi abanyarwanda b'ingeri zitandukanye ndetse buri wese yiyumve ko njyewe Twagira Yezu Marcel nifuje Noheli nziza ariko ntibagiwe umukoresha wanjye ku buryo bw'umwihariko
urakoze
umukoresha wanjye ku buryo bw'umwihariko rwose nifurije Noheli nziza n'abasaserdoti bacu Antoine Cardinal Kambanda na ekipi ya Kigali ndetse na Musenyeri wa diyoseze ya Nyundo uri mu kiruhuko cy'izabukuru Alexis Habiyambere nawe yifurije kugira Noheli nziza murakoze
urakoze cyane Marcel Twagira Yezu natwe tukwifurije Noheli nziza ugire ibihe byiza wakoze cyane
murakoze cyane namwe mugire umugisha murakabaho
radio ijwi rya Amerika i Washington DC kuri telefone dufite na Ndayizeye wiriwe neza Ndayizeye uranyumva Ndayizeye niba tutamwumva reka tuzamure akaziki gatoya hanyuma tugaruke twakira izindi ntasho ziva mu bakunzi b'ijwi rya Amerika Spirits up, we're here tonight, and that's enough, simply having a wonderful Christmas time, simply having a wonderful Christmas time, the party's on, the feeling's here, that only comes this time of year, simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. To lift the glass. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi ikiganiro cyano ne twagihariye mwebwe abakunzi b'Ijwi ry'Amerika kugira ngo tubahe umwanya wo kwifuriza abavandimwe n'inshuti zanyu umwaka mwiza, ndetse n'umunsi mukuru wa Noheli, umunsi uzaba kuri iki cyumweru. Tukaba rero twawubahariye kugira ngo twakire izo ntashyo zanyu, ariko nanone dushyiraho utuziki duke na duke kugira ngo tubasusurutse tubinjize muri uyu munsi mukuru mwiza. All I want for Christmas is you. Bivuze ngo icyo nifuza kuri Noheli ni wowe. Iyo ni indirimbo yahimbwe n'igihangange Mariah Carey, indirimbo yahariye iminsi mikuru ya Noheli no gusoza umwaka. Ijwi ry'Amerika rero ikiganiro ni muri Isanga, dukomeje kwakira intashyo z'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika hirya no hino ku isi. Kuri telefoni turi kumwe na Jean Baptiste Wilwenez. Jean Baptiste
Kombora.
Jean Baptiste uranyumva?
Yego ndakumva cyane.
Uri hehe?
Nakaje i Bujumbura, Burundi.
I Bujumbura ni amahoro?
Yego na mahoro, turashimiye iteka.
Hanyuma se muri iyi minsi mikuru abantu barimo kwitegura ya Noheli n'ubunani, umwuka wifashe gute aho ngaho mu mujyi wa Bujumbura?
Tuma turiho turaraba mubuye uko bitegurira Noheli, niyo munsi mukuru gitangura gushika. Ipanze n'umudanda zawe muzu nabona abakiriya bariko baraza, nubwo ubukene bukera bwiyongera mu banyagihugu. Ariko muri iki gihe cy'umunsi mukuru wa Noheli turabona abavyeyi benshi baza kugura imyenda y'abantu. Ego
bivuze ko nawe urimo uraronka icyashara.
Ego najewe niko ndakora urudandazwa niko biragenda neza. Ego
Ijwi ry'Amerika rero riguhaye umwanya kugira ngo ugire intashyo ugeza ku bavandimwe n'inshuti zawe kubijyanye n'umunsi wa Noheli n'umunsi wo gusoza umwaka.
Murakoze cyane, mpereye bwa mbere kuri bamwe nyene mushaka kuduha umwanya no kuba mwasinziriye ko.
Yego turakumva, komeza.
Ubugira kandi nifurije Noheli nziza umuvandimwe wanjye dukorana Olivier. Nifurije Noheli nziza umubyeyi wanjye Viola. Nifurije Noheli nziza abashyitsi banjye tuvukana. Nifurije Noheli abanyeshuri dutandukana muri Univerisite y'i Burundi. Nifurije Noheli nziza abavandimwe bose banzi, abagenzi, inshuti zanjye ndetse n'abasi bose. Babifurije Noheli nziza no gusoza umwaka mwiza.
Jean Baptiste Ibujumbura mu Burundi nanje nagira ngo ngushimire kandi nkwifurize kuzasoza neza umwaka urakoze cyane
Nama muragize neza cyane turabashimira uko no muzi tawe ni nkuru kumanya kumanya
urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite na Zake wirwe neza Zake uranyuva ndibaza ko atari Zake ari ahubwo Eric uranyuva
Ndabumva cyane ndabumva.
Uri he Eric?
Ndi Lusaka muri Zambia.
Lusaka Zambia ni amahoro.
Nara akarere kameze neza ariko haboneka uko amahuka akagura.
Eh. Harya ubusanzwe ubu ngubu ni igihe cy'imvura aho ngaho mu karere kanyu?
Ego ni igihe cy'imvura mu Lusaka ni igihe cy'imvura kuva mu gicina
Hanyuma se ubusanzwe igihugu nka Zambia ni igihugu cyakoronijwe n'Abongereza usanga ibihugu byakoronijwe n'Abongereza biha agaciro gakomeye cyane umunsi wa Noheri duhishusho yuko ibintu byifashe muri uwo mujyi wa Lusaka
ego ni mubeshe no Uko bisanzwe umunsi mukuru wa Noheri nka n'uyu mwaka mushyashya barabyitaho cyane babyitaho bakabita ibintu bagomba kwaca sinzi ukuntu babyita iwacu i Burundi babyita ino ma fireworks
imiriro ituruka
ebe bituruka barakunda kuba witeguriye rwose umunsi mukuru gusa muri ino myaka gusa abanyagihugu bamwe n'abandi baribuka ko hari ubukene ntawe uzi ukuntu bazowutegura ntawe uzi ukuntu bazowifashe ku munsi w'ejo
ubwo bukene hari abandi tuvuganye mu Rwanda no mu Burundi naho bavuga ko uyu munsi iyi minsi mikuru ibasanze ibintu bidahagaze neza ariko baragerageza bakubita ibipfunsi bashobore kugira imboga bageza ku meza yabo aho ngaho mwebwe biroroshye Eric rero uri mu gihugu cya Zambia ndibaza ko ufite abavandimwe n'inshuti mu karere k'ibiyaga bigari wifuza gutashya no guha intasho z'iminsi mikuru akanya na kawe turakagwa
kumu sada kiyangu kiyanga modina kene rekomina kiwa gumuhara makamba inga tajina babuka ni wanje bose araho nyene ikana tajina n'inshuti n'abagenzi bose bari ndi chuti mena nabo turi kumwe bose n'osi bake ikana mu bwenye ni madaha kanya ko gutaka inshuti n'abagenzi abandi umwaka
Eric i Lusaka mu gihugu cya Zambia ndagushimiye cyane kandi natwe tukwifurije kuzasoza neza umwaka w'2022 ugira amahoro
murakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Michael wirwe neza Michael uranyuva Michael uranyuva Michael Michael ni baza ko dushaka kuba tumubuzeho gato Michael uranyuva uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda
ko ijwi ryawe riri hasi cyane gerageza urizamure ugaragaze ko wishimiye kuba ugeze kuri Noheri
ndishimye cyane ahubwo bitavugwa
bitavugwa
yego
ibintu byifashe gute ubu ngubu ahuri wowe
aho ndi ibintu bimeze neza abantu bari kwitegura Noheri ariko hari n'imvura nyinshi cyane imvura imeze nabi muri Kigali rwose
igwa buri munsi
cyane
hanyuma hari ibintu bidasanzwe uburyo witeguye uyu munsi ku giti cyawe cyangwa se n'umuryango wawe?
Okay, ibintu urumva iminsi mikuru iba iyo imiryango yose byanga bikunda hari ukuntu yiteguramo bitandukanye n'indi minsi bitambutse. Gusa ariko iki gihe gitandukanye n'imyaka yashize, kuko muri iki gihe isa nkaho ubukungu butifashe neza ku mpande zombi.
Ku mpande zombi ni ukuvuga uruhande rw'abaguzi n'abagurisha?
N'abagurisha yego.
Ariko ibyo ari byo byose uraza kugerageza urebe ko hari akantu bageza mu rugo rwawe cyangwa se mukaba wishimira ibyo ari byo byose?
Nakubwira kuko nikabura ariko bitandukanye n'indi myaka iba yatambutse.
Hanyuma rero uyu mwanya twawuhariye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika kugira ngo tubahe ijambo mwifurize abavandimwe n'inshuti zanyu gusoza neza umwaka. Umwanya ni wawe.
Yego, murakoze cyane Ijwi ry'Amerika. Mbere nanjye mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya umubyeyi wanjye uri mu karere ka Nyanza. Mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya umuryango wanjye wose aho uherereye mu gihugu. Mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya inshuti yanjye yitwa Irankunda Tony iba muri Uganda. Hari undi mugabo w'inshuti yanjye yitwa Jereje Nzeyimana nawe aho ari hose agiye Noheli nziza n'umwaka mushya. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bose aho baherereye mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya. Murakoze.
Urakoze cyane Michael uri i Kigali mu Rwanda, natwe tukaba tukwifurije kuzasoza neza umwaka. Urakoze cyane.
Yego, nawe mugire umwaka mwiza n'umwaka mwiza.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite kandi na Auguste. Wiriwe neza?
Twiriwe, twiriwe. Nawe?
N'amahoro. Uri hehe?
Yego, ni Nanda Mozambique.
Mozambique?
Ego.
Aho ni he? Uwe mugi?
Maputo.
Maputo mu murwa mukuru?
Ego.
Yifashe gute?
Ni neza kabisa, mutimo tuyiteguye neza. Ego cyane.
Hanyuma tubwire nk'abantu batamenyereye Maputo cyangwa se igihugu cya Mozambique, ubusanzwe aho ngaho umunsi wizihizwa gute? Muri ibi bihe byo gusoza umwaka ibintu biba byifashe gute?
Nimeze neza cyane, babye abantu bameze neza cyane, ibintu ni byiza cyane. Kuko urabye abantu baguma barengana kubeza neza cyane, kuko urabye uko n'iminsi isanzwe n'iminsi mikuru usanga bitandukanye. Umunsi kabisa tubiteguye neza cyane.
Umunsi murawiteguye neza. Hanyuma ku bijyanye n'ibiciro ku masoko, abakunzi b'Ijwi ry'Amerika hirya no hino, haba mu Rwanda, muri Zambia ndetse no mu Burundi, batubwiye ko ibiciro ku masoko bidahagaze neza. Aho ngaho Maputo ho bimeze gute?
Maputo imeze neza cyane, ndetse ibiciro bimeze neza kabisa.
Bimeze neza
nuko nyine byaradutse kabisa. Ego kabisa, nange byaradutse. Ego.
Auguste, rero aho Maputo ndibaza ko ufite abakunzi cyangwa se abavandimwe hirya no hino wifuza gusuhuza no guha intashyo zo gusoza umwaka, ijambo ni ryawe.
Ego, natahije abyiranje wenda mu Rumonge mu Burundi.
Turakumva komeza.
Natahije bose n'abatanzi bose ndabatahije cyane, abyiranje bose nabibagira ku mugomere mu Burundi mu Rumonge. Eka bose baze ku izina ryanjye baratahije.
Auguste, urakoze cyane. Aho ngaho Imaputo mu gihugu cya Mozambique, udusurize abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bahatuye. Ugire umunsi mwiza.
Twese 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 twese
twese
twese twese twese
twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese twese It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, just once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. It's hung where you can see. Somebody waits for you, just so once for me. Have a holly jolly Christmas.
Holly jolly Christmas indirimbo ya Michael Bublé ni umuhanzi nawe umenyerewe cyane mu guhimba indirimbo zijyanye n'umunsi wa Noheli, umunsi abakristo hirya no hino ku isi bizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Holy Jolly Merry and Merry Christmas ya Michael Bublé. Radio Ijwi rya Amerika, ikigano ni muri sanga turimo turaganira cyangwa se uyu munsi twakiriye abatumirwa nako abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi kugira ngo abifuza kutugezaho cyangwa se kugeza intashyo ku bavandimwe babo tubahe akanya babikoreye. Kuri telefoni ndi kumwe na Irafasha wiriwe neza. Buri hehe?
Ni Gatsibo ahantu bitwa Gasanze.
Gatsibo?
Ahantu bitwa Gasanze.
Aho ni mu ntara y'Iburasirazuba?
Yego.
Ibintu byifashe gute aho?
Bimeze neza, nta kibazo mfite.
Niyo bivuze ngo bimeze neza, wowe ushatse kuvuga iki?
Ushatse kuvuga ko tugiye kurangiza umwaka neza, tugatangira indi neza, nta kibazo rwose.
Nta kibazo.
Umwuka
se mu baturage, uburyo barimo kwitegura, byifashe gute, bimeze gute?
Ni ibisanzwe mu minsi mukuru, ibintu aba ari byiza rwose, tubirimo tubyitegurira rindanije.
Wowe se urateganya gukora iki kuri Noheli?
Kuri Noheli ni ugusangira n'umuryango wanjye, tukishimira umwaka nyine uko wanjye nyine.
Gatsibo rero irafashe umwanya n'uwawe kugira ngo wifurize abavandimwe bawe umunsi mwiza wa Noheli no gusoza neza umwaka.
Yego, nifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Umuryango wanjye uri Nyamiyaga, n'inshuti n'abavandimwe bose bari Nyamiyaga babanzi ku izina rya Irafasha Rufonsi, bagira umwaka mwiza. Abantu b'Igasanze n'aho ntuye nyine, naho ndabasuhuza, harimo inshuti zanjye, harimo Pascal hano turi kumwe, harimo murumuna wanjye Bugingo, harimo madamu wanjye Nsabimana Clementina n'abana banjye babiri.
Irafashe, natwe ku Ijwi rya Amerika tukwifurije gusoza neza umwaka, wowe n'umuryango wawe ugire umunsi mwiza.
Yego, murakoze, murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika. Kuri telefoni dufite na Claude wiriwe neza. Claude uri he?
Ndi mu ntara ya Rutana, muri komine Butemba, ku mutima wa Maruka.
None se ko numva uri kuri moto?
Ntabwo izi ziri ko zirengana mu muhanda, zirengana.
Zarimo zirengana? Aho murutana ibintu byifashe gute?
Ego murutana kweri na mahoro nakakure kakakure kweri na mahoro nakitoka na hiyo rundi kwa hiyo mahoro.
Hanyuma Noheli muyiteguye gute?
Noeli kweli nda mbona abantu nkabo twiteguye kweli muri mushyushye nene kweli ugiye mu mlanu sanga wako atanga nene uze ko umuntu wa Mungu w'Imana wa Noeli kweli abantu we kweli nda bana kinyite kwa uchi wachi ushinai bona ndese no kumiyano wachi yo sanga na rutafi ari nene yiteguye mutumo kwa Noeli.
Ijwi rya Amerika rero riguhaye akanya kugira ngo ugeze ntasho kubavandimwe n'abagenzi ba
murakoze murakoze reka inasho tanye ndeguhere ku muryango wanjye nyine ngaha kubutuma kwa mago muri komine bukemba mu ntara ya Rutana ama ngende ku muvandimwe wanjye isake zimana sanguye mu gisagara cya Bujumbura Chenja nuku ngana wa mungu wande Rukutu nana kenejia Sangu yari mriko mwelki ya saati Manawa kiteka Nzenga kumutiumba Wa mwela maru kwenye na mriko mwelki ya mba Manawa rutana Mwela 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 ya riwane kia kaya mwela rite Ama nzenga amba na mshika anje na mwela ya anje rine Ndese mwela ni mwela ya mwela ya chua rutana Ya kwa mwela ya mwela matahari Erisi ya mwela tanga Namiso ijena ime na mwishimu kwa na ewe mwena kami ita Leka mkenza nga mbone aba nukosu na sawe wani nga Pakalesha mama shimu ngane nga sawe duko wa umuchori nga mwurugwe Sinda nga gyo usta ya rite nga mwagwe ati nga wiso ijena ewe rite nga korode mwurugwe Amande ibutare mbone yo uitwa Mumotare ishante tine nga mwagwe ati korode mwurugwe Arafutu ije nga kamushi asha na ewe rite ita abantu bose bashobora nga amutana bose bishobora n'abandi ndetse n'abakunzi bose mu kuri umuntu w'amaguru wa mashe shoga nga muri kandi n'ubukemba bana yarutana na ishuri cyo n'abandi cyo
ah Claude mu ntara yarutana mu gihugu cy'u Burundi nawe turamushimiye kandi tubumwifuriza gusoza neza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri we n'umuryango we umwaka bazawusoze neza. This Christmas indirimbo ya Lady A ndizimwe mu ndirimbo twabateguriye kugira ngo zibinjize neza mu minsi mikuru isoza umwaka irimo Noheli aho abakristo hirya no hino ku isi bibuka cyangwa se biziza ivuka rya Yesu Kristo tunabaha umwanya kugira ngo mugize intasho kubavandimwe n'inshuti zanyu kuri telefoni te Ernest Wirweneza.
Wirweneza
uri hehe?
Ndi mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba mu Rwanda.
Mu karere ka Rusizi n'amahoro?
N'amahoro.
Ibintu byifashe gute aho?
Bifashe neza, akavura gari kugwa mu mugoro.
Akavura ariko ndibaza ko kaguye mu gihugu cyose mu Rwanda no mu Burundi.
Kaguye hose.
None se ni kazazambya umunsi mukuru?
Aya ntabwo kazazambya.
Aho irusizi se umunsi mu witeguye gutegerageza uduhishusho yuko ibintu byifashe aho utembereye aho unyura?
Ufite no munsi mukuru nk'abakristu twatwizihiza cyane cyane dukunda kuzihimbaza tujya mu misa ahandi tukitegura tugategura n'abana twishimana n'imiryango yacu muri rusange nubwo bwose ibiciro ku masoko bitatumereye neza ariko twizera neza yuko tuzawuhimbaza
aho ngaho Rusizi mumaze n'iminsi harimo utubazo tw'abacuruza urujya n'uruza rusa nk'aho rubangamiwe ubu byifashe gute hagati yanyu na hakurya
mu urujya n'uruza ntabwo rumeze neza kuko hajyayo abantu bafite ubushobozi nanjye nagagayo ariko kubera ubushobozi ntabwo umuntu wese asigaye yigondera kujyayo ubu ngubu ntabwo bimeze neza kubera ko n'abakongomani ntabwo batugenderera nk'uko bagenderaga kuva kera ubwo bazaga bakaza bagakunda amasoko yo hirya no hino hano mu karere ka Rusizi ugasanga n'umusaruro wacu igihe ubona isoko ku giciro cyiza
Ernest rero reka tuguha akanya kugira ngo utashye cyangwa se ugeze intashyo ku bavandimwe n'inshuti zawe
mbere na mbere ndasuhuza inshuti yanjye yitwa Ndungutse Alegisi uri umujyi wa Kamembe amusuhuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire uwa kabiri ndisuhuriza abana b'abaririmbyi bose mu Rwanda ndetse no ku isi bakurikiye radiyo rya Amerika bazwi ku izina rya Puri Santeresi ndasuhuza n'umukunzi w'ijwi rya Amerika witwa Sebuhoro Eustache nawe uri mu karere ka Rusizi asuhuza na muyomba wanjye witwa Fegitire hafi mu mujyi wa Kigali nawe ukunda ijwi rya Amerika cyane ndasuhuza n'abantu bose bafunzwe baturuka mu murenge wa Gihundwe cyane cyane bafungiye muri gereza ya Rusizi abo bose ndabasuhuje ndetse nawe nziza n'umwaka mushya muhire nifuje kandi n'umunyamakuru Cyuma Hasani nawe nziza n'umwaka mushya muhire hafungiye mu mujyi wa Kigali
urakoze cyane Ernest kuri wowe n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino natwe mu izina ry'ijwi rya Amerika tubifurije kuzasoza neza uyu mwaka
murakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC kuri telefoni dufite Saint Trinité wiriwe neza
wiriwe
uri hehe
ni Jedi Kirundo Burundi
Kirundo n'amahoro
n'amahoro
tubwira rero uko ibintu byifashe uko murimo kwitegura gusoza umwaka
mu gusoza umwaka twiteguye neza nahi ibintu byarumbye inzara nyene rwatse
ibyo
muga nyine muri duke dufite muri duke dufite dusabikanya n'abagenzi
ibyo nibyo bita kubana ugafasha utifashije nawe uzagenda icyo gihe udafite ubushobozi abandi nabo bakagufasha
yego nakwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushyashya abagenzi inshuti
komeza turakumva
okay nifuriza Noheli nziza umuvandimwe ariwe tonte wanjye Cyuma Deo n'umufasha wiwe Beyate abaringa mu gisagara cya Kirundo naca nifuriza Noheli nziza n'umwaka mushyashya umugenzi wanjye Egene na Deo nkaca nifuriza abagenzi banjye twigana kuri RPC Kirundo harimo Idayi Isigaro Jarisi n'abandi n'abigisha batwigisha nko kuri RPC Kirundo nyine ama simbire mu nyarunazi bona bagenzi bose twakuranye nka nyarunazi nce simbira no n'umugashoka kamuramba mbone mutamo ndendeze murengera ntwari Pierre Claveri no n'umusecuru iwe Anyesi n'abo tuvukana Irali Mulindangabo n'abagenzi nyene harimo Hungu Noeli Nepo na Serge na Egide
urakoze
bangaho mugashoka inyarunazi
urakoze cyane Saint Trinité natwe hano ku ijwi rya Amerika tukwifurije wowe n'umuryango wawe kuzasuza neza umwaka ugira amahoro
murakoze cyane
Radio ijwi ry'America ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari muduteza amatwi ikiganiro muri sanga kidasanzwe cy'uyu munsi kikaba kigeze ku musozo ndashimira mwebwe mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro kandi nongera kwifuriza abakunzi b'ijwi ry'America hirya no hino ku isi kuzasuza neza uyu mwaka kandi nanone tubasaba ko tuzakomeza gukorana n'umwaka utaha nshimire cyane bagenzi banjye dukorana hano i Washington DC nabo mbifuriza umwaka mushya muhire nshimira kandi Peter Hanley wamfashije mu buhanga bw'ibyuma na Lois Bigirimana wamfashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza kuzasoza neza uyu mwaka.